Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. Abafazi babulalana namadoda, amadoda babulalana nabafazi. Ukufa kungenaphi uma uthando luphelile? Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. Apa amabhuna abulala uThepo Matluga, wathola sigwebo sini uNicholas Tieni wadubula engane Angelina Zwane, wathola sigwebo sini uPeter Dendale, owadonsa indoda kaMampuru ngebhagi. Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. Basabhubha yini abavukusa ezimayini? Bakhona yini abelungu abahlala emkhukhwini? Izinja zabaqazi sababulala yini abasebenzi abamnyama? Izophela nini imikhukhu ezweni? Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. ITRC yamyekelana uGeneral Magnus Malan kanye noDr. Vodel Pason. Ubulili obufanayo ngabe sekusemthethweni na same-sex marriages? UBin Laden noSaddam Hussein bona benzeni? UGeorge Bush wathola yini isikhali zembubhiso, weapons of mass destruction e-Iraq noma waqamba amanga? UTony Blair noTony Leon bambangisana uRobert Mugabe? Zimbabwe shall never be a colony again. Sinqunywa amakhanda ziyekwe ngokuba imibuzo kayipheli. Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho. Ngixoleleni ngemibuso mina benkingekho.